ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivagira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 ikigari mu Rwanda. Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook na Twitter vewa Radio Yacu. Hano Washington ni muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muherere hose ku isi kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze mwese bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Umwana wese hakeneye urukundo. Urwo rukundo ruhera mu muryango, abana bakaruhabwa n'ababyeyi babitaho. Nyamara abana barirwa muri miliyoni 156 ku isi hose ni imfubyi hakurikijwe imibare y'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF. Hirya no hino ku isi abagira neza n'imiryango itegamiye kuri leta bagira umutima ukunda bakita kuri abo bana, kuri bamwe muri abo bana, umwe rero mu miryango yumva ko umwana wese agomba gukundwa ni association umwana ukundwa, ni umuryango utabogamiye kuri leta ufite icyicaro mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi twabatumiriye bwana Samuel Byiringiro, ni umuyobozi nshingwabikorwa w'uyu muryango. Ese ni muryango ki, intego yawo ni iyihe, wita ku bana gute cyangwa se ku babyeyi babarera? Ibyo ni bimwe mu byo turi bwibandeho n'umutumirwa wacu muri kiganiro. Mube hafi rero ya radio yanyu, mubaze, mwungurane inama n'ibitekerezo. Kandi muduhe telefoni zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubahamagara abaziduhaye. Mwakoze cyane. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze kwibanda ku buryo bwihariye ku muryango, uburyo ufasha abana ndetse n'ababyeyi guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu bwana Byiringiro Samuel, uraho neza urakomeye.
Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe kuba ku Ijwi rya Amerika ndetse n'ikintu kiganiro isange numva nizere kubana namwe. Murakoze.
Urakoze cyane rwose, mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nguha ikaze nanone muri studio ya 7 Ijwi rya Amerika. Mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina, nagira ngo ubanze ubwire abatwumva muri make mwana ukundwa ni muryango ki?
Association mwana ukundwa ni umuryango nk'uko izina ribivuga, ufasha abana, abana batishoboye, abana bafite ibibazo bitandukanye. Umuryango watangiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, utangira mu gihe kimwe cya 1995, ubwo hari ikibazo cy'abana benshi abipfubyi, abana benshi batawe n'ababyeyi bari bari mu Rwanda, bari bari cyane cyane mu karere ka Huye ndetse n'ahandi hose mu gihugu. Icyo gihe rero hamwe n'uwatangije umuryango Madamu Rose Gakwandi ashyira abana hamwe kugira ngo abana nyuma y'amateka mabi yaratandukanyije Abanyarwanda, bamwe bitwa Hutu abandi bitwa Tutsi, ariko umwana ukumbiza biva umwana nta zina ry'ubwoko agira, ahubwo umwana akwiye kuba umwana ukundwa. Nawe izina association umwana ukundwa ryaturutse, umuryango ukora mu gihugu hose ariko cyane cyane wita ku buzima bwuzuye bw'umwana mu buryo bwose, haba imyigire ye, imibereho ye, iterambere ry'umuryango we ndetse n'aho ari hose. Ubu tugera ku bana barenga 2020 atwitaho umunsi kundi, harimo abana batishoboye, abana bafite ababana n'icyorezo cya SIDA ndetse n'abana bafite ubumuga, n'imiryango yabo utifasha kugira ngo ishobore kubaho neza. Muri mucamake ni umuryango asosiasiyo mwana ukundwa.
Yego. birumvikana intego zawo ni nyinshi ndumva mutubwiye uburyo igitekerezo cyo kushinga cyaje muri make muvuze nk'intego zayo mu buryo bufatika muri make ya nizihe
ya intego zayo zigira mu ntego nk'inye z'ingenzi ya mbere ni imyigire y'abana education imyigire y'abana bwaba ari mu buryo kujya kwiga mu ishuri cyangwa mu buryo kwiga imyuga cyangwa ubumenyingiro rero kuko ishuri tubona yuko ariho cyane cyane umwana ashimira kugira ngo agire ejo hazaza heza cya kabiri dushyiramo imbaraga ni imibereho myiza y'abana abishimire ko umwana wese agira uburenganzira bwo kwiga icyo twita akomeze agire child right agire uburenganzira bwe kandi anarindwe kuko muno minsi abana bafite ibibugarije byinshi bibagoye ubororo tugeza kuri amashobora kugeza kurinda umwana ikintu cyose cyahungabanya uburenganzira bwiwe n'icyamuhungabanya kuba uwo yagomba kuba we bitewe n'amateka yaciyemo ubwo rero iyo gahunda yo kwita ku mwana no kumurinda no kumugira imibereho myiza icyo nakita child protection nicyo tugira cyane hamwe n'imyigire icya gatatu tugira ntabwo turi umwana gusa mu kwiga ngo tunamurebe kumurinda no kumuha uburenganzira bwe ariko tujya no ku muryango wabo tukabaza ngo uyu mwana abayeho ate aba umuryango umeze ute umuryango uri kwiteza imbere umuryango we uyu munsi bwuzuye umwana afite indyo yuzuye umwana mu rugo rwe iwabo afite aho arara afite imbuto zo kurya mu rugo afite aho bahinga mu rugo afite ikibazanira ubukungu kibateza imbere ubwo rero icyitwa guteza imbere umuryango mu buryo bw'ubukungu mu buryo bw'imibereho myiza nacyo turakizirikana ntitugume umwana gusa tuba umwana ufite uburenganzira bwuzuye ariko mu muryango utekanye urimo amahoro ndetse hakazamo n'ikintu cya kare dukora ni ukureba muzi ko imiryango myinshi ifite amacakubiri sikaba ifite gutandukana sikaba ifite ibibazo byinshi mu miryango twitaro kugira ngo wa mwana nubwo imibereho myiza ihari nubwo ari ibintu byose ariko imibanire myiza y'abashakanye imibanire myiza y'umuryango itari makimbirane itari mu nzangano iyo miryango ishobora gufashwa rero naho dukora cyane cyane ku bumwe n'ubwiyunge mu miryango ndetse naho umwana ari akaba atari mu macakubiri muri make nibyo dukora kandi tubikora muri izo nkingi enye z'ingenzi
yego nibyo mukora rero nk'uko mubidusobanuriye dukurikije izo ntego z'umuryango ni byinshi dushobora kuzabigarukaho mu bindi biganiro nimubona akanya nagira ngo rero nk'uko nabivuze uyu munsi ndifuza ko twaganira kuri kiriya gikorwa cyo guhinga ku butaka buto mu rwego rwo kurwanya imirire mibi mushakira nyine uburyo umwana yabaho neza mutubwire muri make uko igitekerezo cyo gushyiraho icyo gikorwa cyaje
murakoze cyane ku bufatanye n'ikigo cya siyanse cyo cyitwa New York Academy of Science kimaze imyaka irenga 200 gihuza abashakashatsi ku isi yose bari mu bihugu birenga 150 iki ku bufatanye bwacyo na asosiyasiyo mwana ukundwa twatekereje kugira ngo dufashe abana bakiri bato hagati y'imyaka 13 na 17 kugira ngo abana bagire batangire gutekereza udushya bazana ahantu bari ngo bahindure aho bari bahindure sosiyete barimo bahindure imiryango bari kumwe tuza gusanga dusanga nko mu mujyi dutekereza mu mujyi dusanga umujyi abantu bahora bimuka abantu bajya aho batura barimuka uyu munsi ejo akimuka icya kabiri umujyi ugira ubutaka buto ugereranyije no mu giturage cyangwa inyuma y'umujyi umujyi ugasanga umuntu aragendagenda ejo yavuye ahangaha yimutse cyangwa yari atuye umuntu araguze arubatse tutangiye gutekereza ngo ariko nubwo hari ikibazo cy'imirire igoranye nubwo hari ikibazo cy'imirire ituzuye mu muryango ariko no mu mujyi twashaka igisubizo cyo kugira ngo haboneke akarima k'umujyi twakiza akarima k'umujyi ako bakita urban garden akarima k'umujyi umuntu wese yagira kandi akarima k'umujyi umuntu akaba yakimukana akaba yakajyana aho agiye kwa kurimukana umuntu akabyimukana ni uko twashatse twashyira hamwe abana barenga twagitekeye abana barenga 1,000 mu myaka 3 baza abana bagira 300 bicara bagahanga udushya uno mwaka rero abana batekereje iki gisubizo cyo gushaka akarima ko mu mujyi kimukanwa abana hamwe na siyanse n'ibyo biga dufatanyije kujya amashuri bigera mu 9 abana bagera mu 1,000 batangiye gutekereza imishinga abana bo bazanye imishinga myinshi itandukanye ndetse tunishimira cyane cyane aho bashaka imirima y'umujyi yimukanwa imirima y'umujyi ushobora gutunga mu nzu yawe ugatunga muri saro ugatunga ahandi hatoya ugashyira ku rukuta ngira ngo abazagira amahirwe yo kureba kuri Facebook yandi ngira ngo bazabona amafoto atandukanye rero niyo innovation bari bazanye yo kugira ngo bazane igisubizo twagize imishinga igera mu 118 yabo bana batekereje ibintu bigera mu mishinga 18 urese atekereza niki cyaba igisubizo babagari nk'abantu batanu kujya kuri batandatu bashaka igisubizo kugira ngo icyo bifashe twabonye innovation uwari ndirimo myinshi gikoni itaterekwa mu murima wa undusanzwe cyangwa imbere mu mugi aho ushobora kuba mu kijerekani ushobora kuba muri bya bicupa by'amazi ushobora gufata agacupa aho kwirwa tujugunya twadukoroboyi twatuntu tuvamo sosotomate twatuntu tuvamo yawurute bya bikoresho byose byirwa hano hanze amatiyo abana bafashe amatiyo bakuramo umurima bajyanye na siyanse no kureba ese ibintu byahera byagira umusaruro twabonye roza innovation nyinshi nk'urugero umwana abantu babaye abambere babaye winning team cyangwa batsinze bafashe amatiyo amatiyo asanzwe amatiyo ya yandi dukoresha y'amazi mu rugo tuburamo barangije bateramo bateramo imboga bateramo ibitunguru bateramo ipuwavuro bateramo ibitandukanye bazirika ku rukuta ku buryo ugiye kwimuka ushobora gufata ako kantu kakimuka no kwimuka igitanda kwikubuka intebe rero zabaye n'ibintu akarere n'umujyi wa Kigali n'abayobozi bishimira kuko umuntu wese abaza ngo igisubizo cyo cyaboneka gite rero n'ibyo bakoze kandi twabonye umusoro mwiza ndetse banakomeje kubyigisha aho batuye naho bari abo bantu bari mu grupe agira mu grupe 118
ko rwose ni agashya ni ibintu byiza cyane reka tujye ku murongo wa telefone ikiganiro kiha ijambo ikintu muri sangagihe ijambo bakunze bijwi rya Amerika bakabaza bagatanga ibitekerezo cyangwa se inama reka tubanze twakire Ahmed twagira ni kwizera Imana Lucky Ahmed ijambo ni ryawe
eh muraho Eugene Mukankusi
uraho neza urahagana hehe mbese
turi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rurindo Ibuyoga mu murenge wa Buyoga none ndagira mbaze uwo muryango ukorera hehe ukorera mu tuhe turere ese ntabwo wibanda mu mijyi gusa ese abana mu byaro usanga rimwe na rimwe iyo miryango itagera mu byaro ngo iyo miryango rimwe na rimwe ntabwo igera mu byaro ngo yumve irebe ibibazo nk'abana baba bafite bo mu byaro biguma mu mijyi cyane ese ni irihe genzura rikorwa kugira ngo harebwe ko strategi zimwe na zimwe ziba zatekerejwe n'abo bantu bo muri iyo miryango barebe ko zubahirijwe barebe ko se abana kuko bafite ubuzima bwiza kugira ngo barebe ko bitaweho mu buryo bwemerwa
yego
bagerageza bagere no mu byaro barebe ibibazo babana baba bafite kuko bakunda kwibanda mu mijyi cyane
ndashobora kuba bahagera reka tumuhe umwanya tubwire bwana Byiringiro Ahmed icyo mwarimu amaze kutubwira nk'aka gashya birafasha cyane aba mu mujyi badafite ubutaka koko nk'uko mwabivugaga mu cyaro hari ibindi bikorwa mufiteyo bishobora gufasha abana
yego murakoze cyane reka mufashe rwose kandi twishimye ku kibazo bajije association mwanukundwa ikora mu district 7 atatu niyo yonyine mu mujyi anatanu nari mu biturage cyatsi namubwire ko dukorera Kigali Kigali ikorera Kicukiro na Gasabo hanyuma amajyepfo niyo zo mu mujyi izindi zose ni za Gisagara ni za Huye ni za Kayonza ni za Karongi tujye rero aho ngaho hijya kuruta uko dukora cyane mu mujyi ariko hakaba n'ibijyanye n'umujyi ntiyitwa itekereje kuko ni ikibazo cyavugaga ngo umujyi ikibazo cy'akarima k'igikoni cyangwa akarima aho guhinga ntibishoboka rero abana baje bazanye isuzu ko bishoboka bitandukanye no mu cyaro aho abantu bafite abahinga bafite andi mahirwe ariko dufite n'ibindi bikorwa bijyanye n'aho abantu bari nabahereza urugero nk'ubu mu byaro tureba abana bafite ubumuga rwose bari hahandi kure babandi umuco n'imibereho y'ahantu batemera bamwe bakanabahisha bakicara kuko umwana afite ubumuga yenda ari ikibazo cy'imivumo kibijyanye n'ibintu byo kwa shitani ariko nk'ubu dufite abana barenga 126 bafite ubumuga bari mu biturage hirya no hino kandi dufasha kubavuza tukanafasha no kubakorera ibikorwa bitandukanye dufite abana bafite babana n'ubwandu bwa sida ndetse bane batishoboye bazungutse mu gihugu ndashaka kumenyesha yuko dufite abana barenga 108 mu gihugu hose kandi hano hagiye hatandukanye dufatanye n'abafatanyabikorwa yewe ntituragira aho atuye ariko twifuza ko mu gihe kizaza twebwe uburenganzira twemera gukora mu gihugu hose byasuza kugerayo ariko iprojeje specifically yaje ku mpamvu yo kugira ngo dusubize cyo mu gitwe ngo nta butaka buhari bwo guhinga.
Yego. Reka twakire noneho ndayishimiye Pacifique mugenzi. Uranyumva?
Yego. Yego cyane.
Yego, urahagana he wowe?
Ibujumbura mu Burundi.
Ni doga ku ijambo.
Jewe ikibazo mfise intererano yanje nashaka kugira ngo icyo nterereye kubijyanye n'aba bana bari mu mabarabara. Intambamije nk'aho mperereye ego baragerageza, leta iragerageza kubitaho kugira ngo ibasubize mu miryango iwabo, ariko baheza kubasubizayo nabo bagahita bagaruka ubwo nyene. Uca kabiri ukongera ukabona mu bisagara bagiye baragaruka. Rero ikintu mbona nubwo bariko bagerageza, nubwo amaleta ariko agerageza kugira ngo abana basubire mu mihani wabo, nuko bakwiye kuraba mbega bavuyeyo kubera iki kugira ngo basubire iwabo hokene gwiki. Rero usanga gufata umwana ukamugaru ukamusubiza ruguru iyo yaje ava utamenye icyatumye avayo, atanigisho wamuhaye atabigo mwamuto babasizemo kugira ngo abo bana babakurikirane bagire kubaduga na ruguru, ariko babanje kubashira ahantu mu kigo bakabegeraniriza ahantu bakabigisha imyuga bakabigisha ukuntu bazokwitwara mu buzima bagiye gutangura mu buzima buba butoroshe kuri bo.
Usoza igitekerezo cyawe.
Rero ikintu nasaba nuko abajejwe gufata ingingo bogira icyo bakoze kugira ngo abo bana niba babegeraniriza ahantu hamwe hama babanze bafate ikiringo babigishe namba rimyuga ari nk'amezi angatandatu amezi atatu kugira ngo babigishe ikintu bashobora kwikorera bo nyene bageze mu miryango iwabo, kuko barashobora gushika mu miryango iwabo ugasanga imiryango aho baje bava ibakibemera. Usanga bamwe barabuze ababyeyi, rero umwana yabuze umubyeyi ugaca umutwara ruguru ugasanga ntanafise naho ashikira canke yagira naho ashikira kubayinarume ugasanga ntibabanye neza kubera ko aba yaramaze kumenyera ubuzima bwo kwironderera kuba muri icyo gisagara. Usanga ari ibintu rero haguma injyane mu miryango, kuri abo bana bagaca babona yuko batubahirijwe bo bacayifata nk'uko umengo bariko bararenganya.
Yego, urakoze cyane rwose ku gitekerezo cyawe, ariko ndagira ngo nibutse ko ubu turimo kuganira ku bijyanye n'uburyo bwo gufasha nyine hari uyu muryango ufasha, hari nawo tuganira nawo bwo yenda umuntu yahumwanya. Icyo gitekerezo cyawe tuzakigarukaho mu bindi biganiro byacu byirijyanye n'abana bo mu mabarabara, haba mu Rwanda cyangwa se mu Burundi, uko bagenda bafashwa gusubira mu miryango n'icyarushaho gukorwa kugira ngo batajya mu miryango mu rugo aho baje baturukanye bakongera bagasubirayo. Reka rero noneho nk'umwanya umutumirwa wacu, uyu muvandimwe aravuga ati hari abana bajya mu mabara bari mu mabarabara, sinzi niba arabihuza n'uburyo abana mubafasha nyine kutegura ejo heza hazaza. Hari abo mufite mwebwe mu kuri ubu ngubu yenda mushobora kuba mucyakira bava mu mabarabara?
Ya rwose ni umurimo wacu, murakoze cyane. Umurimo wacu dusanga ni nk'asosiasiyo mwana ukundwa, kuko nabwiye kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda na gatanu ngo twatangiraga abana twabasanze mu mihanda, twabasanze buzuye umuhanda, harimo na za zana y'icyubyi nk'ibyo yaravuze, abana batishoboye, abana bafite ibibazo bitandukanye, ngira ngo ntabwo byari byoroshye muri icyo gihe. Niba nungu hari imiryango ishuye ifasha abana icyo gihe, rero byo byari bigoye ko abana bari buzuye umuhanda barira babuze ibyiringiro. Rero kuvana abana mu muhanda twibwe ni cyo twatangiyeho, kandi cyagize umumaro. Ndashaka kuvugamo ibintu nka biri kwa mufashe muvandimwe uri Bujumbura kandi yakoze cyane. Ntekereza ko nubwo twe turi Kigali cyangwa turi n'ahandi, ariko ngira ngo hari ibyo duhuriyeho nk'ibihugu biri muri Afurika byumva neza ikibazo cy'abana ba mu muhanda. Ubwa mbere dutangira twagerageje kubafata, umurimo wa mbere twakoze ni ukubajyana mu mashuri, ariko mbere yo kubajyana mu mashuri ntabwo ari kujyana umwana urara ku ibaraza urara hanze urara mu muhanda ngo ari we wazi umujyane mu ishuri ahubwo twabashaka imiryango nacyo nicyo nashaka kuvuga cyane cyane kwidatifyanga cyangwa ni gute turobanura imiryango tujyana mu bari abana bo mu muhanda hari bamwe twashoboye kugira ngo yenda babe bishyire hamwe agashakamo umukuru muri bo agashaka umuceteri wabo cyangwa umubyeyi wabo hari n'ahandi twabonaga imiryango yemera kwakira abana ibacanye urukundo ndetse binagira n'igihe twebwe no twatanye icyo gikorwa cya mbere twahereyeho muri asosiyasiyo umwana ukundwa ni ugufasha umwana kubona aho aba mu rugo icyo twita foster family kubona urugo yakirwamo apana kwita dutekereza kumujyanana mu kigo ndetse ndanavuga ko nigira experience kwa nagize ariko umwana gusubira umuryango nicyo gisubizo cya mbere gikomeye ahubwo mbere ko asubira mu muryango nicyo kibazo aravuze rimwe na rimwe twibanda gutegura umwana ariyo mwigisha ari uko kumutegura ariko tukanibagirwa no gutegura umuryango agiye kubamo mu kiganiro za asosiyasiyo umwana ukundwa tugira ni uko ntabwo umwana ntiyaba wenyine mu muryango ufite ibibazo ufite ubukene murabizi ko abana benshi iyo miryango ibikenye ntacyo kibateza imbere ntacyo kigiraho kibavanaho kibageza ndetse n'uyu mutwe n'umuco none kiba cyafite abantu bakiri mu mihanda aho tugenda dukorera ariko icyo cyane cyane dukora dutegura uwo mwana dufatanyije n'inzego za leta uburyo umwana yasubira mu muryango birasaba iki hari uburere hari inyigisho hari no gukunda umuryango ukumva akunze famiye ariko nabwo ku ruhande rwa famiye ese famiye yakira umwana ute ese niba iki byatuma umwana agira ibibazo byatuma atagaruka mu muryango neza ikindi dutekereza ni ukuvuga ngo se impamvu yatumye umwana ava mu rugo ni ubukene ni amacakubiri ni ugutandukana ni ibibazo by'umuryango ese ibibazo koko uyu muryango twayifata bite ku bw'igisubizo umwana agaruka mu muryango utekanye uguwe neza umerewe neza rero nemeranwa nawe yuko ni byiza rwose gutegura aba bantu ariko no gutegura aba bana icyambere tugiye kwikenye ko ahantu umwana agira umutekano ntabwo ari muri urufero n'ahandi ahantu umwana agira umutekano ni mu rugo ko umwana yaremeye kugira ngo abe mu rugo abone kwihaburere abone ya mibereho y'umwana mu rugo ariko ni cya kabiri n'ibibazo biri mu rugo by'ubukene n'ibibazo biri mu rugo by'amacakubiri n'ibibazo biri mu rugo bitandukanye byo kutemeranwa ibyo bibazo umwana asange nabwo hari uburyo hategwa umuryango yasubirwa twabonye abana basubira mu muryango bakiga twazita abana twakuye imihanda uyu munsi barangije za kaminuza abandi bari gukora imirimo itandukanye hari abana benshi batuganye batazi icyerekezo ariko kubera kujya umuryango mwiza uteguwe akaboneka igisubizo rero ntiducike intege ngo twibaze ngo abana tubajyanye umuryango baragaruka hoya biterwa n'uburyo umwana ateguwe n'uburyo umuryango wateguwe
yego ku murongo wa telefone dufite na Frederic Sarpongo niryo zina ryawe
nakozeje ni Frederic ntawe uyirusha intege
yego urahagana hehe
murenge wa Burega mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda
yego ijambo ni ryawe
nakoze kuvuga ijambo icyo cya mbere mbanza kuvuga umwana iyo yandagaye aba ari igihugu cyeje cyandagaye bivuze ngo nubwo imiryango ijyaho ni byiza ariko mbona ingufu zikiri nkeya kuko nk'ahangaha mbona ingufu cyane bazishyira mu mujyi ahantu haboneka abana benshi ariko no mu cyaro ntabwo bikwiye kuba bahari icyaro baba bahari tukababona ariko sinzi njye nibe no kugira inisiyative imwe mwanyumva
yego turakumva
nshaka ahantu hari amashuri ko batakigirwamo imbere ko nakusanya abana bafite icyo kibazo cyo kutagira ahantu baba cyangwa se nabo bari bariho nabi kugira ngo mbe nabashakira uburyo ki baba hamwe bakabigisha hanyuma njya gukomwa mu nkokora n'ikibazo kiri finansiyeri sinzi wenda mutumi rwanda uvuga ko usoza mubaza ikibazo nagira mubazi bafite ingamba ki kugira bagere mu cyaro n'abana bo mu cyaro babyibone kuko kenshi cyane tuba tubona izo kenshi mu cyaro ariko tukumva aho bari banda mujyi mu cyaro barahateganyiriza iki
yakubwiye ko bariyo ariko rero
ariko ntabwo ari ku buryo bufatika nk'ahangaha njya gufatira inisiyative n'ubwenda yaherinze ariko nuko ntabwo nabonaga
yego rwose mukomeze mugirire ubuvugizi abana bo mu cyaro yego
urumva njyewe ni icyemezo nari nshaka gusuza kugira ikibazo cy'amikoro ariko habaye hari n'uri tayari akaba yaza tugafatanya yanteye inkunga ndaboneka ahantu hose rwose tukagira icyo dukora ko nanjye n'icyemezo nari nafashe kandi cyagomba kugira umumaro n'umwe naje kugira icyo kibazo
hanyuma se utari wagenda wifashishije ubuyobozi aho ngaho nyine mu karere wari ugiye gukoreramo icyo gikorwa hanyuma byagenze gute kugira ngo ucike intege cyangwa se ukomwe mu nkokora nayo mikoro nta bantu babanye bagufasha
uko nari negereye ushinzwe ibiro myiza mu kagari bo bita ba sido ambira ko bicho baramfata yarama ayo mashuri kubuntu hanyuma amikoro nta shaka ubwo umurenge kazama ifashe nyigisho ariko ndoje kuri siri cyase ibikoresho n'ifashisha mbona finance yangira cyayo hasi ndugo sinzi nagiye gitekereza ariko nje kubura financieri ubwo ni cyo kibazo cyaje kubamo birangira ariko ubundi nuko byagenze.
Yes, umutumirwa wacu yagize ati ntuducike intege ubwo araza kugira nienda n'inama yaguha warufite ngo nakabazo wifuzaga kubaza.
Akabazo nifuzaga kumubaza nagira ngo mubaze ese nk'iyo umwana bamukurikiranye wenda akaba bamukiye mu muryango akarangiza kwiga hari ikindi bamutegura nyuma nka graduation nk'uko tuzi ko abana bagiye nko kwiga iwabantu urugero mu kirongoramuco barangije babafatira wenda bakaba nk'ibikoresho bakajya gukora mu byo bize nabo hari ukundi kuntu bakurikirana nyuma y'ubuzima kuko turabizi ko biba bikigoye nubwo wenda baba bafashe nk'aho bakuze. Murakoze.
Urakoze cyane Frederic. Bwana Byiringiro kugira ngo mugire icyo mubwira.
Na musubiza nyabucyo cy'icyakinyo yambaje kimavu miryango tagira hose ariko rekamere kuri kintu mbanze mufashe rwose kandi bishimye kuri initiative yagize nziza akareba abayobozi bakareba uburyo bagiye cyo mufasha muri association mwanukunwa iyo tugiye gukorera hano tubanza gutekereza mbere yo kujya gutekereza umwana tubanza gutekereza ababyeyi baraho uburyo batekera hamwe bara hano ku musozi umwe bari sinzi kubijumbura byita ariko hano tugira umudugudu tugira akagari tugira secteur yena ni burundi afite izindi nzego kugira ngo baradukurikiye ariko cyo nshaka kuvuga ngaha abantu 15, 20, 22 bari muri community ari muri village imwe cyangwa mu mudugudu umwe ababyeyi icyo tubakora tubaremamo itsinda rigamije gucamije iterambere ariko rigamije gutuma imibereho myiza y'abana imererwa neza aba bana ishuri ntitangiye kutureba ku muryango uzatukariya ONG uzatukariya muryango nterankunga uzatukariya ahubwo tugatangira kwibaza ngo ariko twebwe abantu 20 tutuye kuri umudugudu tutuye kuri umusozi tutuye muri kano gahinga abantu 20 nitwicanga tukareba ibibazo by'abana twari ibibazo twasubiza by'abana ese ubu nta gisubizo twifite undere mpamvu mu kike cyane kunze uburyo yishyize hamwe atekereza igisubizo cy'abana niba ateje kino gisubizo yazana igisubizo ahantu atuye kuki ari batatu ari bane ari batanu ari icumi bakishyira hamwe bakajya umutwaro w'abana bakaba bati abana bacu tubaremere neza hazaza turebe uburyo twabajyana ku mashuri turebe uburyo twabafasha mu buryo butandukanye turebe uburyo twabafasha cyane cyane gituma bava muri ayo mashuri bagira ibibazo ni amakimbirane ibibazo y'umuryango n'ubukene tuze turi igisubizo cyo kuyabutsa n'igisubizo cy'abana barahungaho nk'abantu barahungaho inama nombe namugira tatege abanyarwanda cumwe ni ngo akimwana akazi imvura ngira ni umugani i Burundi barahugira ni ukuvuga ngo mwebwe ubwanyu mufite ikihe gisubizo cy'abana aho ngaho muri ese twikize hamwe uyu munsi mwigomwa icupa ry'umugoroba uyu munsi mwigomwa cya kintu tugashyiramo amafaranga tugateza tukareba icyo twasubiza cy'abana ni ukuri twabonye abantu ayo matsinda y'iterambere dufite aho ari twabonye bazana ibisubizo byinshi by'abana ndashaka kubwira nk'urugero dufite amatsinda amwe yicaye yishakamo gukemura ikibazo cy'imirire mibi icyo kibazo cy'imirire mibi bemera guhinga nka byo twari tuvuga bafite abantu bagira amwe amatsinda akora utwumba tw'igikoni bakishakamo amatungo azana ifumbire cyangwa azana amata yo guha abana bakishakamo ibisubizo bituma abana bajya ku mashuri dukora iki rero mwebwe ubwanyu mwabo ngishyiraho muri niza kwisubiza kiza kandi kikaza gikwiriye none namashaka kugira inama bose nkumbabwira ngo dufite hari no byinshi dufite ibisubizo by'abana mu muryango ariko tubirebera ku bandi bazabizana kandi natwe duhari kandi muzabona n'imiryango ihagira hose aho twe gutanye ngo nicyo gisubizo nazana kandi siko hamwe nawe n'undi nazana igisubizo cyuzuye nagira ngo nce nkusobanura icyo ngicyo kandi siko cyafasha ikindi cyambaje ngo y'abana barangije se bo murabareka bakagenda gucyo ntacyo mufashisha iterwa n'igiciro by'abana hari ahantu tugeze umuntu cyane cyane avuga abana biga bisanzwe amashuri asanzwe aba ashobora gutekereza kandi twari tuvuga n'impamvu iriya poroje twayivuze yo guhanga udushya ni ugutangira umwana akiri ku ntebe y'ishuri ntarebe gusa yuko azabona dipome yuko abonye amanota yatsinze ahubwo wa mwana agatangira gutangira guhanga udushya utekereza ngo ariko hajya inyuma y'ishuri ni iki kintu kindi cyambeshaho nibyo twari tuvuga nk'abo bana bakoze imishinga igera mu 118 yo kwanga udushya two mu mujyi ejo bundi bizaba ariyo izana iterambere inababyara inyungu yuko yuko ufite ibitekerezo bizima yukangutse ibitekerezo bizima biguhereza ubuzima bwiza buri imbere naza mibwira abantu burya igitekerezo cyiza kizana amafaranga ariko amafaranga ntazana igitekerezo rero twebwe nubwo ibyo gutekereza ngo araherekezwa ajyanwa n'iki niki tuzamuvuye muri iryo shuri ahubwo ni ibihe bitekerezo twamwubatsemo bituma azavamo umugabo n'umugore uhanga udushya tunareze n'uyu munsi adafite akazi yabona uko afitemo akazi yego koko hari abo dufasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere nk'abantu biga imyuga tukaba twabaha amashini ariko niyo mashini tumuhaye ntabwo ariyo kujyana twenda guhereza umuntu inkunga imwe umugabo twenda guhereza umuntu inkunga itamugeza aho yagomba kugera ngo akamugara ahubwo tumuha inkunga imusunika imugeza aho igomba kugera rero ndemeranya yuko ari kiba ngombwa yuko dufasha abantu dufite abana babyariye mu rugo abakobwa bandi babyariye mu rugo bakiri batoya ku myaka itageje ku 18 tujya tubakura amatsinda bakajya gukorera hanze bakorera hamwe ariko igikomeye cyane si imashini imuha si ubudodo umuha igikomeye cyane ni ibitekerezo bimuha guhanga udushya bimuha kugira ngo agire imyumvire mishya tukamukangura mu bitekerezo nagira no hanze ku isoko ry'umurimo bizagire ikimumarira cyane cyane ku rubyiruko niyo mpamvu twatanyanye n'abana b'imyaka 13 kugera ku 18 twemere ko ufite potential utekereza umwana niba atangiye kubona igisubizo cy'igikoni mu mujyi cyangwa cy'umurima wo mu mujyi afite imyaka 15 uratekereza ko mu myaka 20 imbere azaba arimo arahanga ibingana gute rero twatangiye kare bahanga udushya ariko udushya tuzabwira no kugira ngo bafungurirwe amarembo mazima bizabageze kure hashoka nitashaka kuvuga
Frederica ubugumye aho ngaho gatoya hari undi muvandimwe Daniel warutegereje hanyuma ubwo Frederica niba hari ikindi kibazo ufite ndaza kuguha umwanya ukurikije ibyo umutumirwa wacu akubwiye Daniel tubanze tukwakire Daniel Sabimana
murakoze
yee urahagana hehe
nisanzwe n'umukunzi w'ijwi rya Amerika mperereye Nyamasheke mu murenge wa Ruharambuga mu burengerazuba bw'u Rwanda ndagira ngo nshimire umutumirwa Bwana Samuel ariko madame Jeanine nagize ikibazo cy'amatsiko sinakurikiranye ikiganiro kigitangira kubw'uko tutabumva ku FM ariko kumbise ngira numvise uwo muryango ari mwiza ndawushimye kandi ndawukunda ese mu by'ukuri uwo muryango ukorera no mu bice by'icyaro umugani wavugaga so impamvu mbibaza ni uko mpora hafi yo ku murenge mpora mu bikorwa rusange ariko sindumva asosiyasiyo y'umwana ukundwa ikunda kumva cyane so twumva iyindi miryango ifasha abana y'abana ariko uwo muryango mu by'ukuri ko tutarawumenya abanyarwanda bo mu cyaro uwo muryango bara ese nimba uhari mu by'ukuri ufasha abantu bameze gute ushaka kujyamo se we birashoboka ni ibyo bibazo by'amatsiko ndajya mu mfasha nsubiza ndi ku murongo kugira ngo numvire murakoze
urakoze cyane mukomeze kutwihangana rwose turabizi ko dufite ibibazo bya telefone by'imirongo imo kuri haba muri studio haba uburyo mutwumva ariko buhoro buhoro turizera ko bizagenda bikemuka reka rero ubwo muhe umwanya ariko mbanza kubaza Frederic niba nawe yaragisigaranye akabazo cyangwa niba hari icyo yifuzaga kubwira Bwana Samuel Byiringiro hanyuma mbone kumurekura kugira ngo tuze kubasha no kugumana abandi ku murongo Frederic
ndaga kumubaza ibyo koko nabyumvise igitekerezo kizana amafaranga ariko amafaranga ntabwo azana igitekerezo ariko nawe arabizi ko hari nk'ibintu by'ibanze bakaba bafite mbere yuko ugira igitekerezo so ibyo rero nibyo nabuze nanyumve nabi wenda ngagira ngo nacitse intege nanubu ndacyari mu murongo ngo nkomeze gushakisha gusa igihe nzabona uwanyunganira njye ndi tayari cyangwa se nanjye nimbona ubushobozi bwanjye buhagije nta kibazo nakomerezaho gusa nta kindi nifuza kumubaza nagira ngo mbashimire nanjye ndi umwe muri bagenzi babo igihe kizaza wenda bazanyumva nanjye ari njyewe waje gutanga ibitekerezo gusa byaba byiza mbonye umfasha kuko kugikorera mu cyaro ntabwo biba byoroshye igihe aba ari ntoya namwe murabizi
kuraje rwose ntucike intege Bwana Byiringiro uyu muntu se ari mu Rwanda ibyo aribyo byose urahagana he mbese Frederic mbabarira agomba uri ahagana he yagiye yego
ntekereza yuko mu kintu cya mbere twebwe dukora icyo namubwira ni ugufasha abantu mu bijyanye n'imitekerereze mizima kandi bageza ku kintu kizima ubwo rero uretse n'inkunga yindi yamamagara ngira ngo yenda mu gikari mukazavuga nashobora kumpamagara nkamuha ibitekerezo nkamuhereza akambwira ishusho rwose umuntu utekereza neza turamushyikiye rwose umuntu utekereza ibikizima turamushyikiye rero igikomeye ashobora kuzaca hirya nkamu tugafatanya gutekereza icyo atekereza afite iki buriya abantu bibwira yuko imbaraga anabigarutseho banyarwanda kuri ya principe yuko buriya igitekerezo ntabwo ukeneye kubanza kugira amafaranga kugira ngo utekereze oya ni nayo mpamvu buriya muri rwa rubyiruko rw'aba bana babandi bafite hafi imyaka 13 kugera ku 18 impamvu rero twibanda abana bakiri batoya ni uko umwana utemerewe gutunga ubundi amafaranga ntabwo byemewe mu buryo busanzwe ko bakiri mu myaka ikiri hasi ariko yemerewe gutunga ibitekerezo rero umuntu ashobora kuba adatunze amafaranga ariko atunze ibitekerezo ahubwo bya bitekerezo agahura n'abantu bamufasha icyo bita mentorship bamufasha kukirera no kukibyazamo umusaruro niyo mpamvu mwabuze umuntu agiye turabivuga ko dufatanye na New York Academy of Science nuko nta n'ikintu bana bakora gusa ni ukubafasha gutekereza ibintu bigari kandi bashyira ku rwego mpuzamahanga uyu munsi abo bana turi kuvuga bagera muri bana 500 barangije bari muri ama groupe uyu munsi bari ku rwego bafite uburyo bakora ku ikoranabuhanga n'ibindi bihugu byose bikora siyanse biri muri uwo muryango niyo tukade mu siyanse kugira ngo rero kumwagura ibitekerezo cyacu 14 ukamwagura ibitekerezo ku buryo atangira gutekereza kuba ati eyi uziko nanjye najya mu yandi basiyantifike abandi bantu bise siyanse nanjye ntiyumvamo yuko nakagura ibitekerezo byanjye ubu ngubu abana barangije icyo cyiciro cy'akarima k'igikoni cy'akarima ko mu mujyi ubu bari ku ruhando rw'abandi bantu bari gukora nabo banini babagura mu mitekerereze rero inkunga yo kwagura umuntu mitekerereze asosiyasiyo mwarukunga rwose ifite n'imbaraga kandi izakomeza kwishyikira niba afite icyiciro cyiza azatuganirize rwose turi hano kumushyikira hari abatwaje ati se muri mu rwanda bose ntibyakunda ntabwo twagira kuri miliyoni 11 z'abanyarwanda bose ariko turi umuryango uzwi turi umuryango ku rwego rw'igihugu uzwi mu gihugu ndetse mu mwaka wa 2016 watangije umuryango wa asosiyasiyo mwana ukundwa madamu Rosa Mukankaka yahawe umudari w'ishimwe cyangwa icyo nakita umudari w'umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu nk'abantu bagize uruhare cyangwa umuryango wagize uruhare mu rugendo rw'igihugu mu kwiyubaka mu bumwe n'ubwiyunge rero turi nyakubahwa perezida wa repubulika y'u rwanda Paul Kagame ndetse n'abandi bafatanyije bashyikirije umudari cyangwa bakize iryo shimwe uwatangije asosiyasiyo y'umwana ukundwa rero murumva yuko nubwo tutagera hose ariko ibikorwa byacu uyu munsi kuri Voice of America ni ukuvuga ngo rwose nawe wivemo karibu ugiye kuri webusayiti dushatse watubona n'ubundi buryo bwose wakora rwose ariko nubwo tutagera henshi ariko hari ibyo twakora bigukangura n'ubungubu icyo kino kiganiro cyo kigamije ni ukuvuga ngo bikangure mu bitekerezo byawe uburyo twafasha abana kubaka imbere yabo heza bagura ibitekerezo bahanga udushya
kuri webusayite kuri site yanyu babasanga babageraho gute
yagiye muri google ngira biroshye ukandika asosiyasiyo mwana ukundwa uhita utubona umwanya turiho
yego
ariko na karibu tunafite n'icyicaro i Kigali twamurangira dufite icyicaro i Huye dufite icyicaro Kayonza dufite icyicaro i Karongi hose aho yaba ari aho ngaho yaza tuganiriza nta kibazo
yego aya makuru y'aho muherereye yashobora kuyasanga kuri site yanyu
cyane rwose na telefone zero zacu yana dukontakti
yego ubwo rero ndumva byoroshye cyane kandi batagomba no gucika intege murahari kugira ngo mafashe mubahaye icyizere
yego
Daniel uracyari ku murongo yego hari urumva wasobanukiwe se yawabazaga ngo ntibazwi mu giturage ntabwo uhababona wasobanukiwe cyangwa hari ikindi bifugira kwifuza kubaza
ndasobanukiwe ariko Bwana Samuel mumbarize igihe azagerera inyamasheke kugira ngo tumwitegure natwe
nakubwira nakumva
ntekereza yuko dufite imiryango dukorana yafatanya ibikorwa natwe ntabwo dukora twenyine yaba ari imiryango yo mu Rwanda yaba ari imiryango yo hanze yarwo yaba ndetse na leta y'u Rwanda cyane cyane mu nzego z'ibanze n'atandukanye mpamya neza yuko igihe cyose twashobora kuko batwemera gukora mu gihugu hose ariko hamwe n'ubushobozi hamwe n'imbaraga hamwe nabo dufatanya byose uko binasaba n'ubushobozi kumva rwose aho ibya aho twafunikirwa kugera twahagera nta mpamvu tuba tutagira inyamasheke mu gihe kiri imbere ushobora kuhagera ariko ndabishimye ko dutumira ngo tuhagere rwose murakoze
murakoze cyane reka twakire noneho Marcel twagira Yezu Marcel wiriwe
niwe neza je
ni yego wahajya urahagana he
ngenda nibere hano Kigali Kibagabaga ariko Kibagabaga ntabwo ari umurenge da ni mu murenge bwo wa Kimironko Kibagabaga na Kagari nuko ari centre y'iki na hantu hazwi kubera ko hakomeye cyane
yego urahantu hakomeye rwose ikibazo cyangwa igitekerezo
yego nda hantu hakomeye cyane bo hanyuma igitekerezo natanga cyangwa se harimo n'ikibazo mu Rwanda mu minsi yashize havuzwe ko umwana wese agomba kurererwa mu muryango baca ibigo bya Ruferina kubera ko bashakaga kugira ngo abana bose bagire uburere bukomoka ku babyeyi ekereza ko ari nacyo asosiyasiyo hanini igamije ishaka kwagura abana mu mitekerereze ku buryo abana batabona ko bari bonyine abahuye n'ibibazo ababyabo bagatabwa mbese ku buryo umwana atabona ko ari wenyine ariko mu Kinyarwanda bajya baca umugani ngo aho kwica gitera twica ikibitera hari igituma ba bana bagira ibyo bibazo muri byo harimo nko kuba nk'abana bavukira ku mihanda babyawe n'abandi bana baba ku mihanda harimo aba bana b'abangavu bari gutegwa inda rimwe na rimwe wakurikirana ukaza gusanga babyaranye n'abagabo bubatse iteka ryose iyo bavuze ku kintu cy'umwana nyumva ikintu cy'umushishe kimfasha umubiri wose kuko na n'uyu munsi hari ikintu nitwifuza ko mu Rwanda bakora ku cyacu cyo gusambanya umwana kiriya cyatwifuza ko cyaba icyaha kidasaza ku buryo n'uwafashe umwana akamutera inda agatoroka yazagaruka mu myaka 50 kiriho yakiryozwa none nkabaza mu bukangurambaga mukora cyangwa mu bushyigikira abo bana iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro ku bangavu mu kibuga hiki kuko igihe cyose ibintu bikimeze icya ntabwo bizabibura kandi ntabwo imiryango yo gufasha abantu izahoraho kuko mu minsi yashize twumvishe radiyo ivuga ngo muri za Nyabihungo bari kwifuza kubyara kubera ko abagore batwite bahembwa ugasanga mu gihugu harimo abana babyari babo nka 300 ngo bakeneye igihembo cyatanzwe kandi ibyo ntabwo ari ibintu bizahoraho none nkabaza mu bukangurambaga bwo kurinda bya bintu ahubwo ko byabaho ngo abo bana bafite ibibazo bahoreho ntabwo ari ukuvuga ngo asosiyasiyo ihagarare ariko byakabaye byiza bitinze kugira ngo ingaruka zinje nyuma yo kurangaza zoye kubaho mu bukangurambaga mukorana n'abanyamadini n'amatorero n'abantu muri sosiyete sivile dusange hirya no hino iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro kugira ngo hirindwe ba bana bateze ibibazo sinzi niba nkore ikinyarwanda kiri cyari ko banyihanganiye ba bana bateze ibibazo bakeneye gufashwa gusa na ba nyina batifashije iyo mugeze ku kintu cyo kuboneza imbyaro mu bangavu mu kivuga iki ku bungubu hanini ari bari kubyara abana babo n'abagenzi nabi bakajugunya n'ejo bundi sinzo n'ubisengajugunya muri cyo yireta umwana ibyo ni byo ubungubu bibazo dufite naho bitabaye ibyo ingengo y'imari ntabwo yazaboneka iyo mu bukangurambaga mukorana wowe kugira ngo turinde ba bana bisanga ku isi ntaruhare babigizemo bakisanga mu bibazo nk'ibyo ngibyo murakoze
urakoze Marcel ariko se mbere kugenda ako kantu warushyizemo ako warumvuze k'abantu basa nk'abari muri competition cyo rushanwa ryo kugira ngo bahembwe ko babyaye riteye gute ninde bahemba
mu karere ka Nyabihu ndetse no muri Rutsiro niba cyari Rutsiro ni Karongi ngo kubera ko hari uturere usanga dukenye tubarwa nk'uturere dukenye aho n'umugore utwite bakamuha ibibunganira kugira ngo azabyare umwana muzima none bamaze kumenya ko ako kantu kariyo abakobwa bose yewe bakanafata abagabo mu nyamakuru yabyanditse kubera iki bategereje indonke zadonke ziri gutangwa na leta ku buryo ushobora kumva ngo umushinga waje nk'uku nguku umwana ukunzwe wenda bakavuga ati hariya abakobwa babyariye iwabo umukobwa ari guhamba 100,000 agahabwa ishime agahabwa wenda inka agahabwa cyangwa ihene
ibyo bamara kubyumva ko byo kugira ngo mufashe yikure mu bukene abandi nabo batabwo tubazitwara ugasanga bari nka competition ariko hakaba hari ubukangurambaga bushobora gukorwa n'icyo kibazo imbere narimbajije abwo abantu banuje kugira ngo usobanurire ako kantu ni ukuvuga ngo ubukene icyo kibazo mu Rwanda bacumbwa n'ingwa yo kwica gitera twice kimutere ni gute ibi bintu byabo bana dusanga ku muhanda bya hato na hato bya Rwanda hari umwana utewe uva mu rugo kubera yijyane w'ababyeyi abo baganirizwa bati nk'uko twatumye uwo muri Rwamureka akabigusobanurira ibintu nk'ibyo hahandi turuka nyine hatuma cya kibazo kibaho kugira ngo umwana afashwe ariko hari uburyo noneho byakwirindwa ko wa mwana agera ku rwego rwo gufashwa
urakoze cyane
twabirwanya dute
eh urakoza kubona na gusobanuzaga nagira ngo hatagira n'undi wabayabyumvise nk'uko nange nari mbyumvise icyo nkuye bo nuko ari inyungane zibaho mu byeyi kugira ngo uwo mubyeyi utwite ntabwo ari igihembo
ntabwo ari igihembo
yego ndumva byumvikana yego ugana byiringiro Marisele ibyo avuze nk'amusubije
arakoze cyane Marisele kamushimira umutima afite wo gutekereza ku bana babyare muhanda bakabyara abandi bana twebwe nka association mwana ukundwa dukora iki ngo dukorwe ubukangurambaga bwo kugira ngo izo nda zitateganyijwe cyangwa inda z'abana bakibatura tuzikumire ubukangurambaga dukora tubukorana n'ibigo by'amashuri tubukorana n'amatorero n'amadini tukabikorana n'inzego za leta ubukangurambaga dukora ni ubukangurambaga mbere na mbere cyo kugira ngo abana bakiri batoye bakiri mu myaka bari muri primeri na secondaire bahabwa amakuru ajyanye n'ibijyanye n'imyororokere n'ubuzima bwabo icyo twita comprehensive sexual education kuko ngo tubahereze uburyo abana basobanukirwa ibijyanye n'imiterere n'imyororokere mu bijyanye n'ubuzima bwabo aho ngaho rero twigisha umwana ko ngo mbere yuko agira ubumenyi umenye akiri mutoya murabizi ko imiryango yacu hari amakuru adaha abana hari uburyo sosiyete yacu umwana abaza mubyeyi ati umwana ava hehe akamubwira ko umwana ava mu mukombe cyangwa umwana arota mu gitondo akabona yamubonye ubu rero turakangurira kwigisha abana bakiri batoya uhereye kuri ano muri primaire tubabwira ngo dore uko umubiri wawe uteye dore imyanya y'ibanga dore uko umuntu ashobora gusama dore uko umuntu ashobora kubyara niba utu umuntu yabyirinda dore uburenganzira bwawe ntiwemere mu rugo ushikisha ibindi bitewe ni ubukangurambaga dukora dufite amakarabu mu mashuri dufite amakarabu hirya no hino yitwa amakarabu agamije gukumira kandi agamije no kwigisha kureba umwana akiri mutoya kuko uyu muntu amaze igihe cyangwa umuntu amaze ahantu umwanya w'ibanga uyu muntu arimo arashaka kunyangiza rero igikorwa uruhande rwa mbere dukora rwa kabiri dukora ko dukumira ibintu ubukangurambaga ni ukubwira ababyeyi kugira ibiganiro n'abana bakaba mu buryo buri open kugira ngo babwire ikiganiro gifungutse gihambutse ikiganiro kitarimo kubeshyana abo ikiganiro gituma umwana w'umubyeyi bahinduka inshuti akabimubwira ko twasaze abana benshi bari abana twara amada akenshi baba barimo baratangira bibwire yuko ari ibintu bisanzwe tutakikiye batwara ugasanga baguye mu busambanyi unatuma ibyo bintu bibakurigiramo ingaruka yo kwigisha umwana kwica umubyeyi akiri mutoya ni igisubizo cy'ubukangurambaga ntekereze ko cyazana isubizo kuri uwo mwana ariko twagiraho n'ikindi kintu gikomeye twibuke yuko n'impamvu zituma abana bajya muri bishora aho ngaho nabo tugamije kuzihakurikira harimo icya mbere ndavuga ibintu nka bibiri cyangwa bitatu twabonye muri egisipiriyanse twari dufite abana barenga ijana muri ubu turimo turafasha ababyariye mu rugo ariko barimo biga amasomo atandukanye y'imyuga ngiro ariko nk'ibintu bibiri twabonye bikomeye icya mbere abana ubukene buri mu mpamvu imwe ituma bumva yuko bagiye hanze bakajya mu muhanda bakagira gute ari igisubizo cyabyo ari igihe ubona ukabona bakuyemo za ngaruka zo gutwara zitateganyijwe zongera ibibazo noneho by'ubukene bari banasanganwe icya kabiri ni amacakubiri mu muryango amacakubiri y'umuryango imiryango itabanye neza imiryango iba amakimbirane imiryango itumvikana aho umugabo n'umugore barebana y'inywe aho umugore atizica undi ibintu byose bituma abana bo mu buzima bushobora kubagira muri swe byo kugira ngo bajye hahandi niyo mpamvu bikorwa umwana ukuntu bikora muri kwa gukumira hari kugira ngo amakimbirane y'umuryango arusha guheza urugero iyo umwana w'umuryango utarasezeranye nta masezerano ahari nta gusezerana umugabo n'umugore nta nyandiko yashatse aramwirukana ku mugoroba akivira mu rugo adashaka undi mugore ibyo rero byose byo turimo turakora ubukangurambaga ni ukureba uruhande rw'umuryango ariko tukareba n'uruhande rw'abana kubamenya kare ariko n'umuryango tukabwira ngo nimukemure n'ibibazo bizatuma turwanya za nda zitateganyijwe ndetse twanagira n'ikintu kintu niyo umwana abyaye niyo umwana agize icyo kibazo cyo gutwita ntabwo umuryango ari igihe cyo kumujugunya ahubwo ni igihe cyo kumujyana umwegere
au umufashe kuko akecho bajugunye niwe agenda gakendukamo indaya niwe agenda bakaza kuri umunya abantu muri twatse ndivugaga urya namaga mu mujyango wa mubiye namaga mu societe ya mubiye rero no kumwana amaze kubyara hari undi bakangura mbaga keno kumujyango tumira ngo ushora ko kuzima bwawe ushora gusiba mu ishuri ushora kongiruka aho nkuko andi babagaho ushora gusiba mu buzima bwawe munsi kubyara stage cyo cyatuma utakaza ubuzima rero ibyo byose bikorwa ngo wa mwana gumane kagaciro ko umwana n'umwana ko byagira kose uburengezera kwibuka ngo akomeze abone mukwire kabone nubwo yabaye yarabyaye ariko tunakumira cyane mu nyigisho no gufasha umujyango guhindura imyitwarire
Yitwibutsa batwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone mu kanya turakira Mugisha ari ube wihanganye ari none ahangare katubakire Pierre Jean Pierre wari umaze umwanya ategereje cy'Imana uranyumva
ndabumva neza
urahagana he
mu karere ka Rwamagana mu murenge wafunze aho bita Intungamo
yego
mbanje kubashimira cyane ijwi rya Amerika ariko cyane nkongera kunganira umutumirwa kubera ko abana niba bakuru bakeneye urukundo ariko nanone imbere na mbere ruva ku babyeyi babo kuko icyo kibazo umugabo uvuyeho yarabajije usanga uruhare runini rugirwa n'ababyeyi niba ababyeyi ubwabo badafitanye urukundo mu mibanire yabo bizatuma n'abo babyaye nabo babona iyo sura bakayikuriramo ugasanga niho henshi hari abana bagenda bakajya mu mihanda bakatwarira zanda bakabyara abandi bana nabo batazaha urukundo usanga ikibazo kirushijeho kuvuka bigatuma rero njye ndi mu gushima cyane ahanini iyo asosiyasiyo ukomerezaho ariko natwe ababyeyi bacu dufite uruhare runini ku bana bacu kugira ngo twa kubaharira gusa kuba bajya mu miryango iyo ngiyo twabatereranye ahubwo twebwe ubwacu tubashe tubunganire noneho niba kuriya muri rwa rukundo nta nubwo bazabasha kujya kwiyandarika nk'uko ikindi kandi ababyeyi nanone bakwiye guhindura imyumvire cyane cyane ku byerekeranye n'ukuntu abantu babasha kubaho mu mibereho y'abantu ntabwo kuvuga igitsina mu mwanya wacyo kera hari icyo bagiraga bakavuga ngo ni ukuvuga bakabyita ngo ni
shitani
bakabyita kirazira ibyo bikatumye kirazira kuvuga ngo iki ni igishitani umwana wawe kivuze ndetse bakaba banamukubita ugasanga niho hahandi iyo bamuhisha ukuri agenda akishora muri ibyo bintu atabizi mwene dato rero wavugaga ngo ese ngo ujya kuboneza urubyaro nta kindi kuboneza urubyaro ntabwo ari umuti uza ari wa mbere ahubwo umuti wa mbere ni uko abana baganirizwa bakabereka ibijyanye n'imyororokere yabo n'ubuzima bwabo kandi noneho mu kubaganiriza ugomba kubagira inshuti atari ukubafata ngo ubashake kubahata nubibahatamo azaba umwanzi wawe nta nubwo azatinyuka kuri kubagana isi asosiyasiyo niyo gushimwa kandi ariko natwe ababyeyi tubunganire murakoze cyane
urakoze cyane Jean Pierre niba mbyumva nawe uri umubyeyi
nanjye ndi umubyeyi
nuko urakoze cyane kuri iyo nyunganizi twakire noneho Mugisha Jean uranyumva Mugisha
ndabumva umeze neza
tumeze neza nawe se
natwe n'amahoro n'ukuri
urahagana he
ndahagana aha muri Zambia muri Rusaka mu Gasanzwe ndi Burundi nkaba nkorera imirimo ya minsi yose ngamba mu Rusaka mu Gasanzwe mu Burundi
yego ndumva ko ufite nawe inyunganizi cyangwa se ikibazo wifuza kubaza
abanyayisa n'inyunganizi kuri ibi bibazo by'abana tuma tubona abana imibereho yabo itaba myiza ndetse bituma ni cyo gituma n'aba bana byabyirwa ibihugu byacu byo muri aka karere y'u Rwanda n'u Burundi bisa n'ibigomba gusa cyane cyane ko ikibazo cy'abana basanzwe usanga batwara inda usanga ababyeyi abana bakifuza cyane cyane ibi bintu ababyeyi barapfa kuhagarara cyane kuko urabye ibihugu byacu hagati noneho urabye ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda kenshi nta tandukanye kunda kuhabarirebire babye abana babyaye baragira ukuntu nenga abana barahemutse ababyeyi bagaca bagomba kubona yuko umwana yahemutse ariko urabye iyo bituruka cyane cyane ku babyeyi kuba bafashije igihe bariko barakora mu myaka y'ubunyabaga bwabo kandi iyo ufite umwana agatwara iyo nda atangiye kuko kenshi bayitwara batayifuje nta mwana avuga twaye inda yayifuje ababyeyi ahubwo baba hafi bakabafasha bakijya igihe barimo bakabereka ica ikosa ryabaye hama ku buryo batosubira muriyo ntude mu buryo bibi n'umwana yavutse ahubwo akabonerwaho gufatwa neza aho ntacyo arya kugira ingaruka ku byo nyina ku byo uwo mwana nawe yakoze umwana nawe azigire n'izindi ngaruka ikindi nacyo ko aya mashyirahamwe asa n'ayagejwe n'aba bana nawe nakwiye kwegera akaraba iyi miryango igiye avuka ibyo ingo zubaka urabye ingo nyinshi zirasambuka zisambutse ingaruka mbi zigaruka ku bana abana baca batatana ugasanga ababyeyi ntibagishoboye kubashyira ku mashuri ugasangamo bagiye mu mabara bakorera ubushobozi buke umumama aragiye umupapa arasigaye rero umupapa nawe nta bushobozi afite rero muraba nka amaguverinoma yacu ikanabira imiryango igiraba hakaba igihe abantu bubaka bakayimbira ku mwana atovuka igihe iyo miryango itakiri kumwe ibyo nabyo kubifatanyimbira ko aya mashyirahamwe agize agateka k'abana iyo habaye ikibazo hagati y'abubakanye ibibaza iyo bafite bakajya nko mu butungane ayo mashyirahamwe yahagarara bagahagararira abana bajya abana kuko iyo urabyo bari mu butungane kenshi rimwe rimwe nizirinda mu Burundi naje gukurikirana nkajya gukurikirana nkaraba wasanga bari ko bahangana ku matungo bari basanzwe batunga nibyo naho ubatunze ahubwo kuri bazoragamo nubwo ni gake yindi abana twabyaranye bo badobaho gutyo baziga gute badobanganye ubuzima gute kenshi ababyeyi usanga bahanganye ati ku cyo adorora ku matungo yari asanzwe bafitanye rero abana
Gracias.